Incwadi yomphostoli uPaul kuTimotheo isahluko 2. Ngakho ke ukuqala kukho konke ngiyayala kuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzela abantu bonke amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu ngesizotha esipheleleyo. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngoba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke, kube ngubufakazi besikhathi esiyiso. Engamiselwa khona mina kuba ngibe ngummemezeli nompostoli, ngikhuluma iqiniso ngiqamba amanga, yebo, umfundisi wabezizwe kukholweni naseqinisweni. Ngalokho ngithanda kuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke, ephakamisa izandla ezingcwele engalulanga nokuphikisana. Ngokunjalo nabesifazane, mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamaparele, nangezambatho ezinemali eningi. Kepha njengokufanele abesifazane abasho ukuthi besaba uNkulunkulu, bahlobe ngemisebenzi emihle. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Kepha ngimvumele owesifazane kuba afundise nokuba abuse phezu kwendoda kodwa makasithulele. Ngoba u-Adamu wabunjwa kuqala emva kwalokho u-Eva. Futhi u-Adamu kakhohliswanga kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka. Kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda.